Bebef tumene ila sio ifiwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro akisema tutaachana.
Sio wangu na ni jealous honey, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinadi zeri rana shindwa si call me.
Bebef tumene ila sio ifiwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro akisema tutaachana.
Sio wangu na ni jealous honey, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinadi zeri rana shindwa si call me.
Mita ya kati kuladi kufosi, ugali dengu sinaza ya fosi. My brother man is all good time, wanakumezea mate. Unajua mchizi bado sometime, wanapambana wakukate. Usifanye hivyo, taniumiza moyo. Kifanya hivyo bebe, kila kona ntaona suko.
Kinacha upendo zawadi, siwaze kusukiza. Mapigo ya moyo ya niko midari, oh yala unaumiza.
Mdo mume univumilie, siwezi kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet, usinivuruge mindilie.
Bebef tumene ila sio ifiwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro akisema tutaachana.
Sio wangu na ni jealous honey, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zeri rana shindwa si call me.
Bebef tumene ila sio ifiwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro akisema tutaachana.
Sio wangu na ni jealous honey, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zeri rana shindwa si call me.
Unapigo za kishua, metabo apua. Kiongi wanavantezama kama uja nijua.
Sije ni kwe pami, muka ni kata.
Yo ni shine, nisha wine, kuche misha mawe. Waka ni umiza nkaji, kaza nsipa gawe.
Baby I'm trying, I'm trying, losing my way. Siwezi jaribu kukuacha.
Kana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet, usinivuruge mindilie.
Bebef tumene ila sio ifiwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro akisema tutaachana.
Sio wangu na ni jealous honey, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zeri rana shindwa si call me.
Bebef tumene ila sio ifiwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali alafu nyumbani na kila umaro akisema tutaachana.
Sio wangu na ni jealous honey,